abakugu bagamba nti ekizibu ekyobutaba n'abasawo bamala akyongedde ku mugugu oguliwo mu ggwanga ogw'abasawo batono bannansi n'abazaalisa abaliwo okukola ennyo n'okukowa ekisusse ekintu ekiringisa omutindo gw'obujjanjabi mu malwaliro gonna mu ggwanga. Abakulu mu byobulamu bayanjudde ensonga eno mu lukungaana olusookedde ddala olwa Uganda National Nurses and Midwives Scientific Conference olwategekeddwa ekibiina ki Association of Graduate Nurses and Midwives of Uganda awali Makerere University. Commissioner wa Nursing and Midwifery Services Evelyn Chomjisha yayatudde nti Uganda mu kiseera kino yeetaaga abazaalisa abawera 1,300 abalala omu ne bannansi ng'1,100 abalala okusobola okusinkana obwetaavu obw'obuweereza bw'ebyobulamu obulungi ddala. Chomjisha alabudde nti abasawo bangi bakolera mu mbeera ey'obugubi ennyo ddala wamu n'obukoowo wakati mu kufiibaana n'omuwendo omunene ogw'abalwadde so ng'ogw'abasawo mutono ddala.